nikwite habibti, nikwite masupa sana, nikwite baby, nikwite majina yote na yomanisha mapenzi, nikwite wa moyo wa mani, kwite lanzizi, swezi, naogopa kukuthi, naogopa huwezi, kome kuja bila mwenzi, vimbe kawewe wako wengi sana mami, zunguka sana uko peke yako tumundani, mpondo toni, ama kwenye majani the fashion, range mbo zako tanga zotosha la lotion, pika ma belly dance, wonyeshe what you got, kino kwa popo pisi, wazi kwa mbito geti, na umepewa kama gombi, raha kukutazama ni zedi ya kucheki mufu na wapoteza poteza, yani unameza, blueprint unyange kwa kwako na niweza.
We be rocking together. Neon Island is forever.